chumwa dharani ma minataka waumie baby nikisia dharani ma minataka waumie do salale.
Slicer.